Your beats are the right.
Zwap.com.
Come back to what you see.
Bowling, bowling, zoom win.
Put up on a Tibet.
No, that's fun.
I can't stop praising her, na kusanga no more kusetching her. I'm back to getting her, bad girl ni number one kutweking her. What more exhalating her, kali smoking hot kwa tka vaping her. Mic check ka checking her, na backside ka shaking her. Ure nshamo wechan. Ule nshamo
Pabe mboko katushinga taifina pakwenda. Atashani no mwana shenda nzikatidi denu mankaba defender. Sarufianya demi defender. Icho puku uvute wankutu. Wana maore jinde tovera supu. La fitika mefide langa bubu. Didiana sansata papene bubu.
Ule nshamo wechan.
Katimbula fish, beef beans na T-bone. Mateve toka faka kofi sash. Chicken na buton. Kaya ziva mapoto I say. Chizaina this year. Kareza I say. Tinkala matumbo this year. Manje baby girl. Ule nshamo wechan. Ule nshamo.
Hapa ni sana sopa ndefwe kapia na nando. Nolofia kabwali na nandos. Nomba ni mpya sondife indoors. No kukulenge la pa windows. Muka na pone na deota. Tendele febate fiash katana shita. Nisala poke na lola podia pita. Party baki na zona.
Ule nshamo wechan.
Apa bantu vana piana vanda benzo tesa kuturo sivi maoneka. Baja benzo leta kuma pizza. Pakati pa usiku ma free meals tenze kutia. Apa oro ma spiritual wife ya didi da divorce. Elo nishkare nenzo shomba. But apa monga king danji nidi da kuti winsha. Iwe osa endia.
Ule nshamo wechan. Ule nshamo.
Yani chinja panumba nine banu ina power. Takwaba tijo ni inakaba mutototo mundu shabika mosawa. Alelisha na sawa ale. Iye kwa siri maume. Tafwajo kule kanga tila nenge. Katwisi ya fwaja kanji paefe. Mona pepi na zala eh.
Ule nshamo wechan.
Ni dope beats ipanguma.
Zwap.com.